My name
Zilanedia.
Wanna need to arrange.
Upo nyonyo.
Upo nyonyo.
Upo titi.
Upo titi.
Upo dola.
Upo shoga.
Upo kaka.
Upo kaka.
Mama mina fa.
Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana. Sio kwamba likuwa na kutaka sana, ilo kwenye akili yako litoe. Na sio kwamba we ni mzuri sana, ilo bwana kwanza nomba ulijue. Pesa nimekupea, vitu nimekugaia. Leo na kuita geto, nasema unaisia. Unanitania, baby unaniongopea, unanitania. Besu unaniongopea,
If I got incredible, I go day available. I try well, I make a fit to compose. You make bad man, they lose control. Make a compose, or you conclude.
Finish me, yo. Akwa muna gina buja, muna gina lekos,
lekos.
Let me deliver, lekos.
Let me deliver, so.
Shimmy, 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 yeah, 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 yeah. Kelebu, kelebu, kelebu. If I do money, show you go do.
Show you go do,
she say, of course.
Show you go do,
show you go do.
She say, why not?
Why not, oh.
Upo nyonyo.
Upo nyonyo.
Upo titi.
Upo titi.
Upo dola.
Upo shoga.
Upo kaka.
Upo kaka.
Wananitapi. Nairi goma. Nikiwa na mama mina bwana.